za chini bila direction. Lakini ulisimama nami kwenye situation. Usiku wa baridi bila celebration. Hata nikiwa down unanipa motivation. Every season ukawajibula moyo wangu without reason. Kwenye mawimbi ya bahari nitakulinda usijari paka mwisho wa safari. Tulitembea gizani, no light, no light. Tulishinda vita, ever fighting. Walitucheka wakasema tufiki, atufiki. Now we stronger baby, day and night, day and night. You still be my, I'm praying for you.
Papa Godio, I'm praying for you.
My love for you never end. My love for you never end.
My love for you never end.
Every season ukawajibula moyo wangu without reason. Kwenye mawimbi ya bahari nitakulinda usijari paka mwisho wa safari. Tulitembea gizani, no light, no light. Tulishinda vita, ever fighting. Walitucheka wakasema
hatufiki.
Now we stronger baby, day and night. Day and night.